sipendi kujichanganya bwana baby wangu na wivu na kinuna ndo nakosa gacha kufanya usiku wangu wa maumivu ngasira zake kinuna na nitamai usiombe pandishe moli la kimasai ngapo ni fujo siku kuchamba kachai amejikopesha nini ndiye jidai kwanza hataki mazoe anajisia tofauti hataki kuona usiku nikichati hataki unikomenti ko pasta tasi hataki anaona wivu alafu apendi mitungi ya mtu wa mikasi nombeni mfanye uchunguzi wana sayansi tujue kumbwa kodongwa malmasi hata mina kuona wivu wasiwasi apendi kuniona niko na wasichana amesema imani hiyo ana sio kufa kupona barakoa corona yananijua na tunajuana eti mai mai naogopa watakuiba walailai nofia wakikuiba ntadaidai kama wakikuiba nishaishai endapo watakuiba ji mai mai naogopa watakuiba walailai nofia wakikuiba kikuiba ni shai shai endapo atakuiba come on pick come on puyaka puyaka puyaka
wow ikitokea mepangwa kwa mafungu nisiwataki na kutaka wewe au kwa mfano nikiambiwa na Mungu chagua mmoja na kutaka wewe wala sijari hata mpinge majungu paranga ruksa unibebe mwewe wachambe kindi hata wachambe kizungu siku wachana ngumu waelewe
we my golfing do my chakori kushbute rabadan wale wa sushi kushnei babuchi tujimi rabditai apendi kuniona niko na wasichana amesema imani yoana sio kufa kupona bako wa corona yananijua na tunajuana eti mai mai naogopa watakuiba walailai nofia wakikuiba ntadaidai kama wakikuiba nishaishai endapo watakuiba eti mai mai naogopa watakuiba walailai nofia wakikuiba ntadaidai kama wakikuiba nishaishai endapo watakuiba
Blaza ze Sony Bogo di Simba Blaza Idi Nado Ali Laida Michezo Padidi Montana Zedi Tarenti Yusha Family Njomba Tampo
Come on beat come on
Mwanangu Big Jaipa Away Mwanangu Shaupa Shambe Kibuzi Matuozi Soja Mietu